DJ Tony's mixing it up to lift you up.
On Capital FM, the best mix of music.
DJ Tony.
mixing it up to lift you up.
On Capital FM, the best mix of music. J. Tony.
Okay, I'm ready.
Anna, I'm ready.
kama wewe hakuna na hata kuwepo oh hakuna. Tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea na Yesu, mama, tembea na Yesu, ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, tembea na Yesu, kwenye hiyo gari, kwenye hiyo nyumba. Bana betu tembelele tende tulomba luce bana betu tembelele tende tulomba luce bana betu tembelele tende tulomba luce bana betu ekele kele ekele kele ekele kele ekele kele ekele kele ekele kele
Dante
DJ Tony.
Hey, moyo, Jesu, hey, moyo.
Oh,
Tony.
It's Radioactive with DJ Tony on your best mix of music. 98.4 Capital FM.
Yesu, upate maisha ya milele, maisha ya furaha.
DJ Tony.
Yatulian, Papa, Irasuba,
come on, Kikuyus, Kambas, Luas, and Masais, rejoice!
DJ Tony. DJ Tony.
I am. Radioactive with DJ Tony on your best mix of music, 98.4 Capital FM.